dog on me.
Cool boy.
I got, yeah, yeah. Massacre.
Massacre thing.
The African
general.
I'm on machine dog on the rock and then I can't you be. I'm on machine dog on the fuzzing and I can't you be. I'm on machine dog on the rock and then I can't you be. I'm on machine dog on the fuzzing and I can't you be. Kubata kubata unalamana na koko na ndugu na tafuta galawama eh nanichukia unipende ani lazima unipende we nani nanichukia unipende ani lazima unipende we nani hizo chuki zako zifanye biashara ndo mwisho wa mwezi upate mshahara hizo chuki zako zifanye biashara ndo mwisho wa mwezi upate mshahara eh
choko kibishana na mimi bora kasarenda nani Kebishana nani, boro kasarenda nani. Nachoko kebishana nami, boro kasarenda nani.
Hapa mji una kazi manze, wanyama watajwa. Kirengi.
Jo, gova upenda mapenti.
Nadako nani, kono de kukatwa keki ni swali yani. Basi dunga diskati ni kuwa chenangi. Ulinokizi kaki wo kwa mdomo bagi ini lifestyle ni mziki yani. Magushudu wa kwaki wo pigaga kambi eh. Hapa mji una kazi na mnyama ni mi
na eko
nanichukia unipende wani lazima unipende we nani nanichukia unipende wani lazima unipende we nani
nachoko kibishana na mi wero kasarenda nani Kebishana nani, boro kasarenda nani.
Kataka nanda ma feelings kwa kinyonyoi. Wanimpati ya gatsia, leta za uso tukubatue. Kliki na side pato safi kwa shingo. Moshedi ni morata na bado waga snitch. So imafiki get a stitch. Chungo porojo panganga na kemau. Kira kitu tweka nogi nyamwede kumenya muno. Antillian donga, gumi ni tatu the rangi stone city. Chocolate city, kunyairo tumeleta uko Mombasa. Barbada sa unito china destri. Namna nuwe desi ya wanya feja masa katinde.
Nanichukia unipende, ani lazima unipende we nani. Izo chuki zako zifanye biashara, ndo mwisho wa mwezi upate mshahara. Izo chuki zako zifanye biashara, ndo mwisho wa mwezi upate mshahara.
Nachoko kibishana na mi, boro kasarenda nani. Nachoko kibishana na mi, boro kasarenda nani.
Nachoko
kibishana na mi, boro kasarenda nani.